magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa lagu qabtay kulan lagu soo bandhigay wax soo saarka beeraha gobolkaasi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka, iskaashatada beeraleyda gobolka Baay, iyo mas-uuliyiin ka socday hay'adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha. Gudoomiyaha iskaashatada gobolka Baay, Cabdinuur Ibraahin, ayaa ugu horreyn ka warbixiyay ujeedada kulanka.
Tan kale in muddo isla dayna warbadana isla meel dhigna mayda raaisa Baay ku bareetifna xubno iyo mayda raaisa sheeda sarsara iyo mayda raaisa anti labaatan iskaas kuuriyo anti wada hoogeen yogo masalayan gobolka Baay beeraleyda gobolka Baay masalayan yogo masalayan hatano beeraleyda Southwest dhong masalayan iyo FOA FAW iyo baatrarkiya dadkii oo NGO-yada yal shaqeeyeen dhammaantiyo wali ninka dhammaatay he sifayda guule ninka dhammaatay booqshadii hana booqdeen tan kale wali eed anka mahadnagay mayla raaiso wasaaradda beero iyo waraabka koonfur galbeed agaasimaha iyo wasiirka iyo agaasimo waaxeedada dhammaantiyo mahadnagaana si sharafta leh oo galantanayn siyan.
Gobolka Baay ayaa ka mid ah gobollada dalka ee caanka ku ah wax soo saarka beeraha.